cha 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 Katwa si balone bugyango luzifu Baby na kebete Kugwe waliwe chita terete Katieta galandi zute Ndaka akafa wasibu kazi Oya kwewe sidikide
Chache iwe chache
Kamba ntika kukako webisi gate we sidikide
Chache iwe chache
Ndaka akafa wasibu kazi Oya kwewe sidikide
Chache iwe chache
Kamba ntika kukako we sidikide
Chache
Ganku pima nani, watali kampanchi mpanchi Avalala bancha we si maulive Pitane lafu kitio, mulie mpeke girafu nempiso Instidi ya mochangi ranze Baby, ganku pasa ganye, mentali Ganku pasa ganye, emotionali Ganku pasa ganye, physically Oliwa kumanya zanda Ndakafa wasibu kazi Oya wewe sidikide
Chache iwe chache
Kamba kita kupa kuwe
Visigate we sidikide
Chache iwe chache Ndakafa wasibu kazi Oya wewe sidikide
Chache iwe chache
Kamba kita kuka kuwe sidikide
Chache iwe chache Chache iwe chache
Zambia Zambia ko Jira gwenu sala wo Zirunze katwa si balone kubyangu zifo Baby na kebete mu Kugwe waliwe chita terete Katieta galandi zute Mitane lafu kifio Mulie mpeke girafu nempiso Instidi ya mutangi ranze Baby Kupasa ganye, mentali Kupasa ganye, emotionali Kupasa ganye, physically Oliwa kumanya zanda Kakafa wasibu kazi Oya, wewe sidikide
Chache, iwe chache
Kamba ntika kuka kuwe
Visigate we sidikide
Chache, iwe chache Kakafa wasibu kazi Oya, wewe sidikide
Chache, iwe chache
Kamba ntika kuka kuwe sidikide
www.mp3ugandanmusic.com